osi nandi nona waka somusoka ya mumyo motimanti kwindi kwa waliwa kulungi ne mubi mubafone mubaka nange ne manya jomutofu yono nayatakatiye chanze mama mbuno mwana na mugaba ekitiwa chanze kwa muluswa tolokuvumwa waka awo kale nandi kumyoba naye kyowenzi wabasajja kyusaba kyuse kale yansobera nze musaikyangwa mumyo omutima gwange afuyonenebe musa munange gwe mumya obulamu bwetaaga abalungi mboza namaaso neyongedde okutya erinnya lyange lyenkoledde ebbango lijja batankuta abaana bange olw'abato gwe nfa badaage oze mulandi ezijjo tutuna gwe munnanga olebye katoobulamu tebukulwa ssente mwatuusaanye omanye ebintu bingi bye sinnabakola wamma mwenensi ebintu bingi bye sinnabakola wamma mwenensi batayi omuntu olukamuti omwana wamumpanga kiwani olyensimbi odumi olyenda omuliraku sente wazaala nkabitumazi wabasajja bookyusa otyonze simanyi kyewesiga mumikiriza okumala ebbanga nga nkulaba tokyusa ate kibiwe manyi nga bewalungiwo okufa nze bwe nkunenyako ku nsobizo mbukale sitegeera sikugamba nti oli muto myaka sane tumulolabe abalungi mbaza namaaso neyongedde okutya erinnya lyange lyenkoledde ebbango lijja batankuta abaana bange olw'abato gwe nfa badaage oze mulandi ezijjo tujona gwe munnanga olemye katoobulamu tebukulwa ssente mwatuusaanye omanye ebintu bingi bye sinnabakola wamma mwenensi ebintu bingi bye sinnabakola wamma mwenensi okera mutya sesirinaga kogera bwerere nakuyolekangeki nkusamu amaaso olw'okuba omwavu munnange kankuki bakadde bange tobawa kitiibwa naawe tunula olabe omunnanga atewa kitiibwa nemereddwa lekankuki abalungi mbaza namaaso neyongedde okutya eyo talante y'obwamala yanze sigiyinza ndeka eyo talante y'obwamala yanze sigiyinza ndeka abalungi mbaza namaaso neyongedde okutya erinnya lyange lyenkoledde ebbango lijja batankuta abaana bange olw'abato gwe nfa badaage oze mulandi ezijjo tujona gwe munnanga olemye katoobulamu tebukulwa ssente mwatuusaanye omanye ebintu bingi bye sinnabakola wamma mwenensi ebintu bingi bye sinnabakola wamma mwenensi munnange kangume ndifuna yatalabankana nkiitinza okumala ebbanga kasita nkwatulidi munnange kankute wamma nange mpowa munnange kankute obulamu kyawetaaga munnange kankute talanta y'obwensingitya munnange kankute obulamu kyawetaaga munnange kankute talanta y'obwensingitya munnange kankute talanta y'obwensingitya abalungi mboza namaaso neyongedde okutya erinnya lyange lyenkoledde ebbango lijja batankuta abaana bange olw'abato gwe nfa badaage oze mulandi ezijjo tujona gwe munnanga olebye katoobulamu tebukulwa
sente mwato sanyo manye. Ebintu bingi byesinaba kola wamamwenezi.